haters kwenye kona menibana ko. Dakika tisini le kidogo mini ombe po. Kosa langu nini jamani leo, I wanna know. Fungukeni basi upesi upesi msione so. Kwani mimi mhehe so mtoto wa Kariako. Kongea kihehe hadharani sioni so. Ulanzi komoni msabe na gida tangu toto. Ninaishi ntakavyo sivyo hivi wewe utakavyo. Ni ite mnyalo askof au tize. Vyovote vile mimi ni itike. Usini dharau kisa edgy go. Ukadhani ukinipa mic hii nashindwa kuflow. Oh, niko fiti na natana biti. Lakini why unasema nikabidhi kijiti. Kivipi usemi haya yote nikiwepo. Kijana una mapepo tulia hapa ulipo. Nikishika mic una mind. Jinsi navyo ishi kwa fura una mind. Navyo hang town with my baby una mind. Don't try to pretend wewe ni good friend I know. Nikishika mic una mind. Jinsi navyo ishi kwa fura una mind. Navyo hang town with my baby una mind. Don't try to pretend wewe ni good friend I know. Mashindano na vijana kileo. Ni mipango na malengo so kiki hizi za leo. Nashindana na mimi mnyalu wa sinto badilika. Ambaye madingi wengi kitao wanamtaka. Hakuna shaka matokeo sio boom shakalaka. Nifike taratibu sio prumba kamaka. Gaz kwa gaz, legas na acha. Wazee wa kale wanasema hiyo sadaka. Yani pasa kumomba mola kila mahala kila saa. Kwani hapa mjini mazombi wamejaa. Hawataki kuona meli yangu ipo baharini pale napokuwa juu. Wanataka ni shushi chini. Ati nini? X una mind yeah. Bro una mind yeah. Sis una mind. Hadi kitaa kina mind yeah. Jinsi unonavyo ndivyo nilivyo ni mnyalo. Kolo nasema niogopage ulo ulo. Nikishika mic una mind. Jinsi navyo ishi kwa fura una mind. Navyo hang town with my baby una mind. Don't try to pretend wewe ni good friend I know. Nikishika mic una mind. Jinsi navyo ishi kwa fura una mind. Navyo hang town with my baby una mind. Don't try to pretend wewe ni good friend I know.
Nikishika mic una mind. Jinsi navyo ishi kwa fura una mind. Ninavyo hang town with my baby una mind. Don't try to pretend wewe ni good friend I know.
Nikishika mic una mind.
Jinsi navyo ishi kwa fura una mind. Ninavyo hang town with my baby una mind.
Don't try to pretend wewe ni good friend I know.
Nikishika mic una mind. Jinsi navyo ishi kwa fura una mind. Navyo hang